Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde, sakiraabe hedibe jam nyalle modon ngoni alal baari noga e jeegon lewru uttu hitande 2026 Ousmane Nyalle buldo kabaruji do gagni kante woni to boggi jande to. Bom pitinde on wiide iwondeje ana baawi jogginide hebede fa lewru October woni ko hollitiwide Mali meteo kabaru mojjudo hedde awdi jogaji. Amandirbe carta dow dewral tawe dugona sajo fu waday ana famdi ko watta ha yoga hakkilo mudun waddi dun wadan fa carton tawe basina torra fu waday hakkunde modon wiidi woni sembe kabaruji kikida ko bismillah mona heda studio tamani iwondeji ana baawi jukkininde hebede fa limali fa lewru October woni ko holtiwide Mali meteo so dun wadi ana moji ndemaji yogaji ka wembere ana wodi hedde goddi hono bambari e haabu e wi andibe golle demal remobe ana kani tinnaade mbouta no alhaali o wordini fa bidiren fam ani jantore Ali Cisse
halaji Mali meteo chakiti di kana waltina hakkille kammo o waram jukkitaade do leedi amende mangal mudum fu fatimode lewru October Issa Traoré yo goto e gollowo Mali meteo
la saison des pluies va continuer
dungu o waram jukkitaade fa caggal lewru septembre le nokkul yogaji leedi amende hore fatimode lewru October e region ngaji gondi balere fa yetto hirnange leedi amende woni keboji toboji mawdi mbawdi jabbaade millimetre ngai temen nay le nokkul yogaji hore
400 millimetre dans certains localité
to bongo no wordi le nyalomo hande o kana mojjani gese yogaje ga guddi kana tum dum mojjana dum nam holitiri wiide docteur Ibrahim Dambélé gollowole gollirgal gal be noddirta institut d'économie rurale
quand il fait une appréciation
sumi taiki ke to bongo no wordi le nyalomo hande o kana mi pamam wiide gese hono mambari kan e haabu buri tampude sanne ko naari bangal kulle kiddide demete de ka e hakkile am kam on wordi wardude le nyalomo hande o ni ka ana mojjani de do gese
fewde
dido faratiji demobe ka ana narda e mu'em jekito demal kulle bawde fudude fa dan ko heba e mudum e le balde debe joyi
sertude do dewral yo lawol gado wol fa bamandirbe ceda do pamral limali wadirgol non ana famdi dun wadi landi ana godi e do jabbingol mon himbe tawene yoga hakkilo mudon ngal cergal wadan fa cedon tawe basina wembere bo wonde fu wadai hakkunde modon jantore kadi jatu may gado faccitangu Ali Cisse
serude tawi habay yo lawol gol dewrondirbe didom wawi jokkude fa serta tawi walde wadai hakkune mu'en Ibrahim Khalil Touré andando sariyaji ana haltana em hono do wadirte
den procedure juridique
yo lawol sariya gol dewrondirbe didom jokkata fa sera tawi habay dewrondirbe didom be ana wawi hawrude hakkune mu'en fama anniya serude e mbaw yottaade yeso wadi o fa be kanlana dum ko be kawri do mudum ko on do ana wawi hokkudebe sarti lebbi tati na dum bi jeegon fa be miijo fa gasa so dum bettike juge o ana wawi tabintinde ceraago mabbe so goldo lawol ka sariyaji ana jabani dum andan be kabaruji bilide neddaaku kanyo en ka hakkele mudum ana tiidi dum laato hono no yimbe milirta dum seedu magasa yo goto hakkuni mabbe
je ne dirai pas que
mi wawi de dewrondirbe didom ceraago mudum wa wadede taybe kabay to amen do nga ana tiidi sanni sabi dum wala e fina tawa amen yimbe ka do yottito fa sera ka fu hala gidra ko ko wawa halade hen kasim na goddo cerango do ana wawi hadde bonandaji yogaji
vite c'est un drame
surtout e jang yo lawol gol dewrondirbe hewbe donc be wurdude nangata fayso jabande dum ka walda ele nesuji himbe fu
Sidio Tamani mo fondation Hirondelle do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
sakira be zoom sire hande ana fayido himbe sodobe hunde de sakito nim sita na mbayita hakkile ngal seeda caggal modon le majjun an hen e kadule safareji fa yottade e ngureji hono wori Ali Cisse
hono Jasmine ntajori goto goto e modon fu ana andi dum ele deneto woni o sodam hunde bete so nyaloma o woddoy ketam o wartam damal boutique do sodi dum do o wiya kanko ka o yida dum kasen koy on jiddo waytidde ko o sodi ko nyaloma goto tawi julde tuugike Jasmine sodi sakosi goto lumo mongo bomako do o nati galle mako tam yingo mako wayti fewde sakki o dom o turti so yahani mo sode juude mudum sakosi o haltonoy dum wiide kanko ka sakki o nenay mo kasen koy subi saki goddo kan so wi o o yidi cotto o sali jasmine sini homo fu e mabbe anaduko yimbel jabotombe dombe nare halde hakkuni mabbe le muyde alla dando jabotombe hebi hontondirde be fati ibilisa nata hakkuni mabbe keddo tobe min so wirfintinde huune chagal sa sodi dum ana sel nokkuli yogaje sodde huune fu wakati fu so wirfo wiide fa waita dum ana mayi waddude chadele wakati aya fade mada sodde huunde yow fa gasa tajora du wiide so a sodi dum ada wawi warde so mbayta dum tawi ciddalla fu mata kan
sakira do kadde kabaruji di kakede heda do sede yewtere de waran jukkininde bafula be sukabe jokolbe hewbe fa handen ana jukkini tewtude yaade leerunde europe de tawene yogabe e mabbe ciagal ko jeyi ton en birfitege wartu leedi med en di fuddetinde gurdamu ben yogabe du hono tewtunobe yaade be kebay ana kibi fam ana bay gollude fa kebale leedi meden di kejaare meden gondo ton Musa be Sidi be yahawre sukabe jokolbe yogabe subibe e famude ana bay gollude leedi meden di don ko min kalda hala mudun le magazine gouvernance handen do facitango min e Alice Leicester Club Bafula be itande fu sukabe jokkobe hebe tiotata yaade jolaari le cuncunka sini yoga mabbe an donka do lawol yoga ban kebe yottaade le runde europe de jogini gikke sanne ka sini be jottike yoga be ana cuba wartude le leedi mu ben fangarta golla le mabbe an hen rafa madi jango tagal duubi kewdi ko le leedi tuba kobe o subake wartude le hitande 2006 ko subiri dun sabe wartude fo gollan hore makko
akilna miene blala
odo golle ana yaada e ngurda am arande womo golla nanomi mi hebatano e juude mudun ko jimmi fu wakati ono wurdino to gonno mi to du yidano du mi hebatano nokku moddiro du to mi wala
tagal ko wartile wuro mabbe mayna rafa madi jango fuddi golle ninde hore mudun hono golle otilaji e suddude nyamduuji golle handen mo hebi nafa mudun
nyaaye ka restaurant
mahina do ka min tayki ke wiide restaurant don to nyamduuji defeteno wala no ngartu min ne bammi anya uttide goto dum tagal mudum mi wadi madaraji yalla min heba ireji latud sababu min dum lato fournisseur
ko seedi era famadi jango ngartudo sabe ana weli don le leedi mudon tiagal duubi kewdi ko le leedi europe sega sisuko suko mayna goddo kanyun abar heba yottaade le leedi europe de tiagal duubi kewdi ko tewti oronki le hitande 2020 o suba ke wadde golleji do wa hebudo hen hono golle sardingeji margal li hono dun e nandor mudon handen o mandarte sukabe jokkolbe jappana koy mubben anda ana baye wadde golleji ko baye hebudo hen le cercle bafula be o
baade be tamam fe
mayo mongo mi jogi dom godo mayo sabe mudum miden baye wadde golleji kew hono marde liddi remude nadu marde dabaji may ngo ka fa nafamin kinami ngala golleji nawrdi bangal demal don tan watta so mi keba ko min golla dun du watta so yimbe ngombe dombe heba kulle bawde nafude do en
fama kala ko
sek sisoko kany wonno kejaado gollide organisation international pour l'immigration OIM e makko ya no be jolaari garti bindibe le fedde de ana ba hebude ballinguji kanon di ballinguji darke illa hitande 2024
yibel ngado be witta witta ngartobe min jogi don yibbe inde mu en min jogi do ko pingaji PSG mabbe di neltirmi yaade OIM tu yalla ben do yimbel ana faabobe faabe keba daranaade projet ngaji mabbe di bidi goldude mudum faale hitande 2024 woni ko fedde OIM de darni faaba mu ya fewre ben do yimbe
to bafula beto ya no be jolaare ngarti e dewtnobe yaade le cuncunka be kebay ana yidi hollitinde sukabe jokolbe faam ana baye gollu le leedi mu en keba ko way nafude dum en